quite inaudible. I like to talk love, nikena when I feel home. Mind my body, my soul, kewa will, ni vafu show. So soge leng, soge letwe, karibu. I smile, kinishika na unaibu. Do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna be my baby, my baby? Ah, yeah. Unataka, 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 unataka uwe wangu.
Usijali wajitai tu, cause you